Aflatano,
what do you want?
Aflatano,
Baba Mama, quit.
What do you want?
Nani,
meet you to your siku.
Chofa, Nana Chekana Mwangalia, Hakini Yomba Kolabona Kachari Nirinki.
Kwa ukukulele ya tuwacha kikao, 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 tuwape asabugan, ya sabugan, tuwape asabugan, ya sabugan, tuwape asabugan, ya sabugan, tuwape asabugan, ya sabugan, sile kama keme keme komo, kinachofata, kinachofata ndo jina lake. What did you want? Bad ones, Natano, too. One year double five, Gustavo, what's your name, girl? Yeah, you're on the patchy. One year double five, Gustavo, who's up? Who's the talking up? One year double five, Gustavo, I've been good, Miami, Florida. Freemaso. When I go to your timber. One year double five, Gustavo, Tabata. Madonna. When I go to Super.
Let's go. la stopa di tu parisi. Mario Maruari, mi sala la puglia, nuovo cisi tomo, ma cisi sabini, uomo la cusa cunecia, uomo la cupa temiganzi, ni pereche, adi colado giavera, uomo la cubilo sadari, due fogli tu la saiti, uomo la cucci simbolga, kenyo se la cucci tegemea, cisi fani, uomo la cumi sobunduki. Bosu kimpade waka ludisi onda uyu Frenki pengu wa mkua Wemwe na kuwa mkua wajina Chisi suka kimoni kesi
Never die.